Great change in my life. Enti mimi pamini eradi waye nini na mami. Oh, central ni kasi ebines. En Kenya ibiasio. Enti mimi pamini Yehowa waya tumfu. Change.